unanatisha, unaniweka sodo. Sheri, melanin soda, tamukana bila kondom. Ukepandisha mina panda, ukeshukisha mina shuka. Bad girl tingisha your body, my African girl, you know. Soko simbi na zoto, soko simbi eh. Ako tuba ya donga, mwana mama mon bebe. Nazo kumpronzi te, maobega yo numa.
Shake it, shake it, shake it, shake it, ta mama. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Azube nanga. Shake it, 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 ta mama. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Wana bar nanga. Yeah, yeah, yeah.
Mtoto sukali kama embe toto, anapendeza kama Steph London. Sweetie, sweetie, my baby, nisha kugotwa ma shiri. Sandoko oyo mema.
Walimu hembo nyonyo, azo pesa pose kobo. Na bete tongosa, nakota kavula. Exe ya baguta, feelinga bawika. Mukwana na wika. Balola yango bien, mpaka kafika. Nakota nakati, tikuna nasuka. Bayo kangona sango, oseli sango na losako. Hey, kana tabia mchafu, lakini pussy clean every day. Yeni black cards yake zinaingia day by day, no stress. Kwa kini party na party, huna kaita mtoto, subiri katoe shati. Yeah, nampaka, uliza kinkaka. Haitaji kek kwenye birthday, mlete skanka. Trouble girl from Kinshasa to Tel Aviv. No Lisa Bay, what's up, and she said Tel Aviv. No fitness, greatness. Acha stories za champion, she drunk Guinness. Toka start to the ends, never take a break. Wajuliza my question, sito celebrate.
Shake it, shake it, shake it, shake it, ta mama. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Azobe nanga. Shake it, shake it.